Ndithemba umthetho welizwe lam, ndithanda umzilo weqingo lwam. Ixesha lamaxesha yanqonqoza umzimba wam, uthandwe ezweni lomhlophe. Ndihamba endaweni engiqa, ndihamba ndiqokile izinto ezimhlophe. Pekwa ndithi mayem, ndithi mayem.